shoot up, wipe and the flim. Through all again. Simply through all again. Yet boy.
Anzi mai mapindu ane, mumoyo menyu mapindu ane. Nsara wenyu kunzwa say, mdumbu yere. Anzi mchuna, 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 mchuna. Mchuna, 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 mchuna. Amai mapindu ane, muviri wenyu kunzwa say. Zikanzi mchuna, 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 mchuna. Chiuna chako visa karamba uchitama lopenda Amerika. Kana ukandidisa inende kako kisa. Topata kuchitwisa topata shaika. Uchita round round se casino. Endo funge ukandipa nobody you know. My love oh, you're on the show. My man it's one day. Chikanzi mchuna 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 mchuna. Mchuna 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 mchuna. Amai mapindwa ne muviri wenyu kunzwa se zikanzi mchuno 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 osha yacho airapike vakatozama machurch yese disease and curable vakatozama chero madok yese anzi mai mapindwa ne mumoyo menyu mapindwa ne msara wenyu kunzwa se mtumbu yere. Mchuna, 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 mchuna. Mchuna, 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 mchuna. Amai mapindwa ne mchuna, 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 mchuna. Visa chuna chako visa karamba uchitama lopinda Amerika. Kana ukandidisa inende kako kisa. Topata kuchitwisa topata shaika. Uchita round round se casino. Endo funge ukandipa nobody you know. My love oh, you're on the show. My man it's one day. Zikanzi mchuna 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 mchuna. Mchuna 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 mchuna. Amai mapindwa ne muviri wenyu kunzwa se zikanzi mchuno 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 mchuno.